Milangi waluthi ngiyokwenkalwe mama inhliziyo yami manxeba nqeba imanxeba nqeba inhliziyo yami ngendaba zothando ulolo mama Milangi waluthi ngiyokwenkalwe mama inhliziyo yami manxeba nqeba imanxeba nqeba inhliziyo yami ngendaba zothando
Yeah.